Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu. Kama Musa na Waisraeli, tuombe, Bwana, tafadhali, enda nasi. Ili liwe ni ombi lako siku ya leo.
Hey, what's up guys? This is Rachel and you're chilling out with DJ Arika.
Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Ngumu tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu.
Tusafishe,
tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako.
Maisha bila yake Bwana, utashindwa. Yafaa tufike mahali ambapo Musa alimlilia Bwana na kutafuta uso wake na kusema, Bwana tafadhali, enda nami, enda nasi.
Yeah.
Kalau litik Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, sing out, let it.
Distant shores rejoice, clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim His righteousness, and all peoples will see His glory. Oh, we want to see Your glory, God. Oh, God, we want to see Your glory. You want to see His glory? Lift your voices. Lift your hands. We want to see Your glory, God. Oh, send down Your power. Oh, God, send Your glory. We want to see You move in our generations, oh, God.
How much it costs to Rejected and alone, like yako na kuinamia Bwana heshima na utukufu Baba nakupa Yesu nimekuja nikuinue nimekuja nikupende unipa nakupenda
Come on. tumetoka na mahali tumefika, ndio maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza, sio kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Ye Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Kamwe nyumba zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu.
Ninataka Ebeneza,
Ebeneza
Rika.